Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alal pare noga e jagom lewru utti tane 2015 sappo jeddi yamde jabbiri maslimaaji chapan enay e ju o do wattu goto wodi do radio Isaber nyafinke jottino no do kabaruji di Umar Waygol on kompititi wi di do non waldinde be darni faabe jeewi wala hono kaldale kawrangal jukkitirte leedi meden de golleji di timmi kenyan do bomako do surobe hakkun bi mali be wakkati jono be jaltini li dati di wonde gede de fukani nangude faabe jeewi yalla hono tiida lay di kebinirte dabare gube no tirtode azawade be kulitiidu be jabini o do golle wakkati jono kanye lamu bomako ka gube tu lamu bamako do noddi tirta platform de be bi fa hande be kaja foftere fa diwta e hakkilaji mabbe gube noddi tirto de azawade be kuliti wi di larande dun jati be kalno yalla tiida laaji leedi meden dan hebe ne dabare wakkati jono lamu bamako be gonde yaltin le hen dati dun don di wuji di kodata do bamako do fa be jaa yalla hono be jaafinirta jahol e gorol yimbe lan johobe tombe be kuliti wi de fa hande dun wonon fa sukabe le kol fa sukabe robe jangal le kol leedi meden di tiida laaji mudan wodi fa hande le leedi meden di imu holliti wi de bete hande do bamako do saaji fa hande sukaabe worbe ko be jaatu lekol ko idum buri hono ko sukaabe ko do woddi sekiraabe wono kabaruuji moddi ne jogini on do hande di bismillah modon e hedaade wono no walde hande ku jokkitaade kaldal e kawrangal leedi meden di do golleji kimmi timmi kenyen do bomako do leedi do golleji du walde do wono surore hakkon bibe mali bebe jaltini le hen dati di gade de fukani jokkud lam bomako kanyo gube no tirtode azawade fu koliti wi di jabini di do dati wakkati jono kanjo gube no di tirtode platform tuugi de lamu bomako wade wakkati jono be bisina be jewto yo hakkilaji mabbe le nyalawma be kan hokkud di do kabaruuji ko be jaltini de hen Usman Dikko
le dabare yaltugol etidalla anandarda gacha yoppita anafis odo nokku gondo baleri kidal anhaani wartude e hawjunde e kufinaaji bulubula minismaabe habtobe e inde onu yo ben garata haybude jengigol dabareji daddaadi fatidalla huncho dabande wallanno gube de kanyu e habbitibe men fu nara anafis yo nde dabare woni de rewrintinobe kolliti gube de kanyu e gouvernement malifu lamibe mali kolliti ana jarrani dun dennangal gube azawad dedu yo don jaamiri gube platform forma andini kenya njopita anafis ka ndardi kebal wattu fa kebana jewtoro akilaji mu en platform hokkan jabu mudun do e do fedde jokkitito no golle tilato batu batu puddudo nogay e nay lewru ut tilido ila kenya sema wi ana munci tafen e furude e batu o gerde fu itali dimme mudun en hono coordination tutan ko ngati ko to kidalto kabar mudun ana gani hande ko heba e nande gerde fu ana gondi e lanelade fa kubinano ko warali
kanjo gube no tirtode azawade wakkar jono be kollitiwde be jabini dum wonon dewterde surobe hakkon bi mali be jaltini faatiida laaji di timmale leedi meden de bi kambe ko e mabbe jaati dum wonon ko be darduno illa arande yalla tiida laaydi ana kebe ne dabare kanko noddirtode almu ag muhammedo yo jodo kabaruji gube no tirtode azawade hande mi noddimo do telefone kede ko haalido hen do faccitan Usman Dikko
plan de sortie de crise
yo dum dabare hunci golti dalla li tobbe jeddi le tobbe re tato berde de ana sifa fu warta no worno non kanyu e hebe fudu ngarta do gon ila nogay lewru juin 2015 ko yaawi patifay hunde falo e majjum yo dum men dartuno men darti hedum fu warta no worno lekidal tawe yi jam yupaki e hakilam heje daddango men kollitaaki kide kenyango e go hawra e ko men dartuno ila e puddode tiidalaka men jabani tobbe jeddi de fu yo dum dental tobbe pade dabareji kawrangal jenginedo hono hedintinigo lalma meden e nadde mudun nokkuje leedi meden de fu ko yaadata e kawrangal men ciññini nogay lewru juin do bamako do
kawritangal ngal timmi kenyen do bamako do faabe jeey yalla hono kaldale kawrangal hani jokkitirede leedi meden di caggal muudo kambe surobe hakkon bi malibe be jidi gede de fu e fere muudo wakkari jono do no gube no tirtode platform tuugide lamu bamako o de be kollitiwde be joppitangal lure anefis de kabso be joppitangal lure anefis de be biibe kaaja arme mali o tawe ton kanyen dun arme minisma le majjudo wono kanko no dirtedo mungi hamdi o kedjaado waldina so zinine leedi meden di holitamede kenyo o yidi dun wonon ministre komini do hakkunde alanzeri leedi el goddo yoga e halaji makbe di fu yowi ki wiide yalla hono jam e dejjere wattirta le leedi meden de secret bo no bay ne tirimi jojju modo hellaame bemal anengal mi noddirta face facebook ngal
tamani
kulliti wiide wakkati jono laamibe dum won do di wodi di kodata do bamako do nokku noddirte do aye port senu wakkati jono be ngodde yaltin le hen dati kisfaabe jaw yalla hono be jafirton jahol e gorol yimbe la ngombe tombe kanko noddirte do colonel Dawda Dambelo yo horejo dum won to di wodi di kodata le leedi meden di kede ko haali do en to facci tango barke sise
l'objectif ko wadi fana o do golle fa garobe do ndiwoji di kodata do hom fu heba tajural do ndenaagu mudun yoga hejoji di fa mem baawa haybude dawobe e jawle mudun en mede miladun an haani ko dun haybe nokko o e kaaki gondi do di fu an haani haybirede no fewniri ko waawi yaafinde dati njahobbe e garul mabbe e le majun men darnan haybobe ila ayottaaki do ndiwoji di kodata do leeto dun haybobe darneten kanyun e heedode wonde kasen dun won do fey goto yiata andon wiide e le majun meden dara kala yimbele be golle mudun wala do ndiwoji di kodata do pati ngara don wakkati fu sabi dum wela be tan men jida be ngara don wattu fu tawe golle mabbe wala don
sekirabe wakkati jono sa halid ndi kanye baler ndi fu gotun be kulitiwi do bomako do kenya hono yimbele bombe sumbu kanye ndi so nato e banke goto nokko an do won jeli bugule commune gobo do bomako do wakande nato no tonde hulitam wi do won won kliyangabe jibebe ton so kulitiwi be do yimbele bombe sumbu no hakkilaji mabbe yimmi be keba golludo no gollidi be aniidi jatti wakande be jaltan non ndembe utti yite be barmini le hen yimbele di don do wakkati jono do won yimbele solda si be yambe jehidi nokko be goddi ndatude be hono be nangirte fa hande ko laamo wonde gollude ko fusa jeewi leedi meden di be kollitiwi dum honono yaagol sukabe roobe lekkol idun dalidi fa handen be kollitiwi dusa jeewi dum honono worbel be kanyi roobel be ko woni hakkun mabbe ko idun woddi sane sabe de worbel be kanyi burbe yaadi lekkol kanko no docteur Charlotte Cedel o yo dunki andal do jandile leedi meden di kedew ko halido hen do foccitango Ousmane Diko
ko heewi anata dini dum hono on tabay finata wamen e wayde kebal itade fiji anatongi e famdere doole dabare jande famdere janginirde fawarde e sarabe ngala bawde nandide sukabe mu'en e jande l'école nadu subibe gollinde sukabe mu'en sabe o galleji misinkindi non fay goto dulla tiida laaji padidi e jande bibbe rewbe joni o ko haani yo jewdo hodum fu haani wadede fa faabo jande mabbe dum yo ministère haani fiide dabare mu
kanko do won docteur Arnaud Aké Jo holita wede wakkati jono yoppi golle do won leedi meedi ndo ma han yoppude golle o do faale lewru septembre waro ndu kando lonto dem do won docteur Cohen Davids on yo neddo peyi bano yam kanko han lontude do won jokko horeje ministre ma leedi meedi ndi do kabaruji lamido do won walde nations unies ne kanyo hokkidi le majjudube joti do won kanko no docteur Arnaud Aké Jo le golleji makko do golli leedi meedi ndi wakkande tiida lay di gonno do de do be timinir hala mabbe be ko ditiwi do won no gubal meede jaga buule de be kani fiidude do won no ne lay jagom lewru septembre no waro rondu to beneto le majjundube ko litido won yubbo inde sukabe jokkolbe noga en jagom kambe fiide be ka Saidou Keita o wala le dum won yubbo inde on be kolitir wi de natu le hen wakkati jono dum won noddete Salif Kone kanko noddete Alain Ziré so kede ko halido hen do foccitan Ousmane Diko
cette liste
go yubbe inde latobe ballonoga e taton le yidde foccinde golle e ballondiral kanyu e ley nangude jatedu hono ko men jelaaki so latobe barmobe woni ko mo iniri go yubbo seedu ana e cakite dawla golleji mudun seedu notote de nodda fu kala hakke bawde mudun le puddode piide ballon e ngaran yewde yalla mo waawi notade e kala hakke no golleji makko gorri le waade dullude du yo wonko o ardine golle fiya hono no o wori ele fedde de ogolanta hande bangal balonde
c'est le club
basketi be koliti wide mali hawi do wono leedi ko doar ndi mali watti be ko yata baddi chapande jeddi e jeegom ko doar watti ko yata baddi chapande joy e jeddi le majjundu be koliti wide sa e wakande basketo fudnonde mali ardiri kibe do woddi sina e kintino mali o holliti wide wakande jono mali an haani yurma debbe sabi de wakande fudnonde sa e mali watti be baddi ju nogay didi kambe baddi jeegom tabbe kebili hen jango so Allah jabi mali an haani fiidude e Tunisie wakande nogay yando so jabbiri masilimaaji chapande tati
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sikrabe jelo ni les réseaux ngadi dibe kulitiwi to burem to nokkan wodiru burem ko yata kilo ngadi sappo didi himbele bombe sumbu kambe je sobe tutoto mobile net entrepreneur goto mo mobile mon suuta o holitiwi sa di mobile ngargel so ban mobile makko ngel be bi o wi'an nandite mobile militaire en jatti majjundu be kulitiwi de lamo walliri ko yata millioji jenay CFA do wonon himbele be bonandaji kam wodi fewde mo en gombe le sankani e tominele la mo sego le majjundu be kulitiwi sa jewi kam mo le bal jabino do wodi ton kasaraji kewdi ko foti tuudel chapande jeddi keddi le hen garob lannade o do golle Caritas Mali tangal mu de ngardan faado sigaso do ko foti roobe le chapande jeyom kanye gonde faminede wakkati jonono be kani wadde do wonon woteji commune ngaji kanye rezo ngaji ko hani wadde le leedi meden di leyi lebbi ngaroji di le majjundu be kulitiwi do kar jono roobe be jewan yal dati hedi kani yaltude yaltinde le hen faaroobe be darono hono kabar wotiji le leedi meden di le majjundu roobe ngol be tobe be kulitiwi be ballan yubbo inde do roobe tawa fur caggal mudan gardan faado kutala do ko futi yimbe le temedere dunke en andi do dina hulitamed be gonde wadde kawrital mu en be yuri gawo blanc sank to minya e kutala be gonde wadde kawrtangal to santo le majjube jeyal hono be cekkito jonte e bolade le leedi meden di fo e mangal mudum be kolliti lanni be gal do kawta do won walde wona jeyalam no deten world vision caggal mudan garanti minire faado jenne do be kolliti do won ko futi mer ngabe noga en jogom kanye conseil ko nande mudo e fa yottiade hono gollobe tuudi sarwusi kanye gonde wadde to kawtal mu en bete hande le gal do kawtal do be pamite wakkati jono no be kani jogiraade won jawle de lamo walla ta faakire duuji di balle le leedi meden di lanni be gal do kawtal walde union europe ko nder juude fondation aga kan sekirab do katte nyalom hande kabaru di meden di kafa hande kedde hedaade honno andir do no do e seeda yewtere meden de ana wodi